Yona tata Echitemu ikwa chenu Kuli ifofweba na benu Bamona kubantu bonse Abo mwaikala na bo Chile tule tele insansa Noku tulanga Ubuntunse Nde mutotela Nomu tima wandi onse Lesa amupale Thank you.